yande joy e mintaji sappo e joy habaruji fulfulde studio kalanguɗi min Ali Nyalli Abdul Mumini yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalando rafi keƴoron lokotoroɓe ñiiƴe nder leydi Niger e murtere maɓɓe balɗe ɗiɗi nde ɓe tawda. En kalan du faa hannden dow filla yahdu janndeji ɗo nder janngirɗe huɓeere ñeme. Yewtere meɗen pindinol hannde en haalan dow nokkuje taariki e to himɓe garta jiilo daara kulle gom, nokkuje ɗe duuɗe hannden tawa dow laawol majjude Allah e rafi keƴoron hakkillo fukkingo tawaɗe nder cekkantaraaje ɗen. Fedde Saint-Pamed, fedde jinganore loktoroɓe ñiiƴe e jon en pharmacie, e fedde Suisas, fedde jinganore loktoroɓe leydi Niger no tawa nder murtere balɗe ɗiɗi hannden e jaango, amma ɓe acci himɓe majje gom gare golle balɗe seɗɗa ɗo nder loktoroje Gudel e Yantala. Wakkati kokkowo haboru amin gon yehi ton wala mo o tawi. Loktoroɓe ɗiɗo gon ɓe o fottino kota bi imo ko golle mu'en ɗe nder wakkati murtere mu'en balɗe ɗiɗi de yande jeenayi yahde yande sappo taƴana. Murtere maɓɓe de duni murtere maɓɓe ɗiɗo ɓerdenni nder lewru marsu du gam ƴamude ceede mu'en e kokkol bandiraɓe maɓɓe goɗon golle lamba. Leydi Niger hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e sappo e jeetati yahde loktoroɓe ñiiƴe woygu woodi gam himɓe gam ñawtude himɓe laso miliyoji laso. Hano noon loktorojo gooto gam ñawtude himɓe ujunaaji keme joyo. Hano no ardiɗo fedde jinganore fedde maɓɓe de haaliri ɗum. Denne de en ƴeewi ɓe ɗuuɗa ɗo nder leydi Niger. Leydi Niger du fa hannden no tawra rafi keƴoran maɓɓe sanne. Nani ko docteur Mamman Sani Amadou wi'i subaka o rukka yetto Adraman gam famtinde himɓe.
Hannde ndena sinen en kiisake ɗo en leydi Niger woodana tan hono loktoroɓe sawroɓe ñiiƴe capanɗe joyo. Nden kooƴi dow himɓe miliyoji noogay tawte e leydi ndi hannde en ɗum wonno himɓe ujunaji keme joyon loktorojo gooto sawro ñiiƴe. Tawidu konna OMS kamo fedde leyɗe duniya dow fila cellal ɓiɓɓe adamaɓe wiyayna himɓe ujunaji capanɗe joyon loktorojo gooto sawro ñiiƴe. Région mo Tilla Béri wala loktoroje mo ñiiƴe fe goto do suddu kondan wala maradi région fu no foti ɗiɗon woodi zender no woɗɗi ɗon diifa ɗiɗon tawa ɗiɗon agades du ɗiɗon kanon woni jande majji ɗon no waɗe kay wakkati Allah fo. Gomnati kañum woni wala no nelda loktoroɓe ya jangwa ɓeyda andal dow sawrugol ñiiƴe on enda no woodu no sigla mo duuɓinaɗe tati loktoroɓe endan ɓe jangguine nder leydi Niger ɗoda ɓe mbawa golle ɗe ɓe keɓagana hiɓe golle
mumen.
Ɗo ñeme ni connol ɗerol tuugal nder cekantaraje sorusim leydi mawɗo kawjiɗo filla tuugal no ɓeyda tawaɓe nder luumo goo, amma hannde ɓe kaɗama connol ɗerol ngol ɗum du ɓuytiɓe sanne gam wala ko ɓe gaɗa. Nani ko Aboubacar Ousmane goto nder maɓɓe wi'i Habibu Garba gam famtinde himɓe.
Watoyrno gandera
ndemuno minen chonnata dum be bi wombe yasi ngala lawol sonnude dum lokotoroɓe kanjeyi karneji dim min podo ndiray e mabbe be teti min dum min codo tane na librairie buudi chapande joyi min ngara sonnude dum buudi hanu miden goduno mawdo amin amma o wura kanko wadda nonno mido hande ga channel carnet on wala no wada min gatti sembeji amin e kolaki karteji kambe channel hulgoji mudum miden ko jado buudi chapande joyi e sonnude ɗum buuɗi hamre kolaaki kindo miɗen gaɗira ɗum buuɗi lasoji ɗiɗi yahde lasoji tati permis du buuɗi hamre min gaɗirta ɗum gam miɗen gattanaɓe hayki amma mo hen noon fuu eko weli ɗum seni ɗum welima kay gaɗana joomum
da teboraɓinasagatani s
talata o. Gomnati leydi Niger e fedde UNICEF fedde jinganore cukaɓe nder duniyaru singi ton nder région tawa sigila durwididde ñawuji torroji cukaɓe sanne fa yettuno ɗum e hen mayde. Misali paɓɓe riwru dew ɗoyru e rafi keƴoron ñamdu ñiɓoru ɓandu sigila oɗu ni singama nder leyɗe Afrique kewɗe. Ko watta safareji ko ñewta himɓe to heppu nder cekantaraje to himɓe mumen ɗuuɗi sanne e fa hande nokkuje boɗɗuɗe loktoroje. Sigila oɗu ni téléphone nawtorto gure hemre e laso tati e joyi tawa nder sigila o. Ko watta lokto ko watta tawaɗe hano kiloji joyi e ko deki e loktorore. Sigila o ni ƴewatana cellal cukaɓe ujunaji lasoji nayo ɓe gaɗa duuɓi joyi. Sigila oɗu hawjoto cellal maɓɓe hano no UNICEF haaliri ɗum. AFP du aditi habaru o. har ko darde jande der jangirde ni handen eden bawi ude ko do pecce la soy tati do pecce hemre pecce la soy tati e sappo e joy won ko janga der lycée der collège ji du pecce la soy tati e sappo do pecce hemre won ko janga dum woni dimma du ko jangina do ko hana janginede hitane hikkede ton CG CS ko arkano 1 Mahamadu Musa ardido sigila jandeji der jangirde de ni wi'i ko deni dajjer sukabe jangobe be yaadi yeso to tabbat ko be kan jangude dum fu be keban janginde dum nani ko wi'i Moktar Hamadu gam famtinde himbe
à la date d'aujourd'hui
nangude nyalande hande de do hembre chapande jeddi e joy on fu min kantidi dum far sigila jande on yaade der kala sigili se to college don do hembre chapande jeego on fu gasinama seni du dum wadi rama non der no kuje de fu miden mila ko sigila jande on no yottinte no haniri hunde non ko wodi sanne wodi du horebe hawjibe jande ben no kani yettede e wadde joda kalen wade heba jande hira no wodiri illu jondo min puddan sigila yewtugol dum du e hollude sukabe jangobe ben non ko be badake tewteuru janginobe ben do kambe du tikkin kino heba sigila jande on yottine law
parachever le programme
tewtore heba burdo wawude limgal e bindol kongi der francire alal o wada ton arlit chaka jangobe lokolibe hubere den tewtore dudu ni janginobe collège uji ni andan francire kan en goni wadube sigila on andan der tewtor du ni sukabe jangobe ko watta hemre nati dum sigila o du ni wadama gam etude andal mabbe nani ko mamman dani salifu goto der mabbe wi'i Usman Umaru
qu'on a recueilli une centaine de candidats qu'on a répartis
tewtongol andan ni min kebi ko watta sukabe hemre warbe nati en andan furbe wawde le l'école mo non ko suba biyetedo Abdurrazzak Baba wana classe 3e biyete yeyi heboyi njamaako har collège tokodom on wi'e Ismaël Shaibu Ahmadou tata mabbe do konna chikole de pamare no andan biyetengel Anifa par lycée to do konna ni Abdoulaye Kachalla lati do wana seconde o jalo akina do konna e hantotto andam Salif Ibrahim Yahya Umar Mato on endan kanyum won ko lato wi tatabo kandu dun do ko min ganni min gana famin jiawa min eta sukabe enan min jiawa noy wonno andal ma foti e majjum min kebi wawbe sanne golla ngal lati to jara fu en bawi hedde jama
categorie des jeux la
jingol fedde denar himbe no wade der leedi e nader no kuje to laamu leedi wala nane bi en to no kure to laamu leedi din wala sembe non fu ircingol pelle de du ni heppata sador maji ko waddata der jonde himbe leedi mali cingol pelle de ni jogide kaborde no jilo no dena himbe mu en de ni waddani himbe sador maji sanne handen nani ko Boubacar Diallo jom andal do laabi cingol ir pelle de wi Usmana Amadou wakkati noddunomo e telephone gam famtinde himbe
minuti no wodi nafamu amma ne masalaji ni misir saadi mi adi auto adi fu dum wadata galle ministre hande surtout der zaman on ko gonde zaman haraka terroriste jiade na hani laamu hani hokka sogeji sembe tawa e recrutement sey dum wado fu kero duniya ko wonde leydi din fu bi leydi hani bi adde der sogera en kebal sogeji gasube kan woni gonga se laamu no yidi hokka sogeji sembe kebe moyen ko kabata e be amma se ni jiri on ko kam ministre fu na da fam balde amma o yago yeso fu no bona nino gam masalaji ko dum wadata Allah ta andi kero majji din di problème on fuko on wadde sail hande
der sigila duru yidde wurtinde tariki leydi Agadez misali tariki do filla dambule leydi ardibe hubere den lamu Agadez e halobe nano e mum fuje dire wittine de burti jehi ardoyi puddol golle nyibol dambugal lettugare hubere den ton der Umardam Magas bangere tawane der bangeje arane hubere den sigila odu ni juwana e sukabe ummatore hubere den ko watta be kebi be burtini tariki hubere mabbe inde nokkuje burde tariki denno den nani ko yerima malam Useni goto der mabbe wi'i Anise Karim
abunde samuki
ko wadi ngar gollal sigila woni heba tarifi gallure amin den heejintine ni min kaldi e wiide to no watta ko tarifi gallure amin den miccitende min kali e wiide ko dambule natirde gallure Agadez hinde den heejintine tawi du dambule gallure den fuira nyibirede sengo gallure fu no wodi dambugal mun dambule joy gallure den wodi ngal kelowe kel iferuan itsewan kel gris istanbulawa e dambugal kananke la mito ayirom dum du fasukabe amin ummatore njogito tarifi gallure onno farlo pangal min kebana ballaga ujunaji la soji tati gineji nyibirte di sima e konandi e mun du ujunaji la soji nay min kalkim wodi du dambugal fu nyibirta kena million goto joyden milioji joyi ummoto haami
dum million biara Studio Kalangu
Gaya do Radio Faraa
Lamba chapande jenai Topere etati FM Tesawa
Do Radio Tarmamwa Lamba chapande jenai jeti Topere joy FM
Birnin koni do Radio Nia
Lamba chapande jenai jeti Topere joy FM Belle Yara
Do Radio Dalul Lamba chapande jenai jegom FM
Studio Kalangu
Nokuje tariki hano laddeji leydi Niger gom Alla e birdiji tawade der en waddi ko nokuje de binda der nokuje tawade do filla dena leede duniyaru leydi Niger nokuje mun tati keba bi a rene ladde ayir tenere en nokure tariki himbe leydi gom rafike joron hakkilo fukingo tawango der chekantaraje den waddi ko godde no tawado lawol watude amma illa labi cingadi gan renude nokkuje da enda e sigilaji mu en der ayirtenere ton enda birdiji ladde di enda no donno kisa denol gol enda du hanono Hamisu Halidu Malam Garba wi alin dum Maryama Kenda sai ni ketti non en nanen yewtere mabbe
nokkuje duni andanade dubini kono don mbata ladde do mande de ayirtenere der dubujinaaji didi e sappo lawol hojjama e hisinde ladde de no Hamisu Halilu Malam Garba mo minister hawjinde jaye leddeji
Nous avons un certain nombre d'aires protégées dans
notre
jardin.
Nous avons kuje kaujade moni ladde jaay no enda hono tawete ayir tenere no ni himbe gollobe hawju ladde jaay kay woni ko hawju todum kabede ngodi horejo mak o du konnan gollo maw no enda mo hawju ladde jaay e denago mudum ene and ladde de enda de windam der bindi wi ede ke no don wata yade ko dudinaade e sappo min imake min daraka ga batti min tewta lawol majjum fa dum fondito gantawa ma joni wakati mo kalto enda te buri kew no don no Egga dilude onder ladde de enda goddi ko nana majja fey
ils sont en train de migrer ou de d'être disparus
misali si birdiji ladde di dum jewta
ya ladax
sen dari no wodi hono kobi bitedi adax lati de hande de enda di duda sanne ni woni kanta no fa windama wi ama adax on don hanta le lede meden do nonni fa hande ko nana wodi lelli goddi inditirtedi mena o fedde latol bal mo leydi ni cher inditira mena o enda hande kan du kondan duda fey seda sabona le nokkuje didi tan no woni e der ladde ayirtene no wondu konde ladde wietende termite tuntuma dum du konda ni hono himbe gono torra ono fa hande men on enda dum sabi joni oka eggi hoti fa do wamde tagrit dum ta kanani e der ladde waterne enda
le montakul kuzat ki fait partie intégrante de cette réserve naturelle
ko wiya agades no tawa der no kurende de nagu hejay dum walay dum buita sembe warobe jilo der no kuje den
bon c'est peut-être
oh le yasin kany wonna wi ake hardo enda no winda bindi bodeji kam wonno kuje non de holnaaki o halar no woti pelle jaati jodnode no murti kay woni no ardo no wada hon faande sigila jahal den endan to joni oka ko min jidi ni woni minen kam min mawnina hara fi kon darto yilar ndu der leydi e hore mu bibbe leydi tay na jana jilo kay ndu no kuje na pamita no kuje
de to parkota poado ne odon godi sadornda fardom
de manager entrem
to fara hawju laddeji e ko tawte der laddeji di basi fuala min ngommi ni jogori no hanir eno wodi
tade conservation
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio Kalangu e fulfulde dow yewtere meɗen pindinol de kokkol habaruji meɗen timmata seni miɗen miccintina ko batu joɗa halen studio Kalangu handen waɗan dow filla no wona no waɗe dow filla laabi denal ton nder huɓere Agades Alassan Kuzi Mohamed Siri Batugu
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejeti FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Jingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jedi FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scout Mukwartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena
Jirozein Faya Dolbel
Maine Sorowa Warde Birningaw
Ketine Studio Kalangu Do Radio Modo
Studio Kalangu Yadu Lady Niger